mata kibunda. Ukinikuta chaka lolote, usiniite wevunga. Nataka nilewe, paka hamu inishwe. Hata kula siwezi, nataka nilishwe. Nisuze roho yangu, ijiburudishe. Sio mikojo tu, inibidi niarishe. Sitaki kampani,
kampani.
Kwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta, leta mezani,
mezani.
Kisha leo ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba, yumba, eh.
Yumba, kikibidi anzisha na zogo,
yumba, yumba, eh.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba, yumba, eh.
Kinyimwa kunyumba hamia nyumba ndogo,
yumba, yumba, eh.
Natamani leo ingekuwa siku ya walevi duniani. Ningenunua mipombe, pigawe mpaka kwa majirani. Oya walevi wote leo birthday yetu tu enjoy. Oya walevi wote leo birthday yetu tu enjoy. Hasatende kilevi levi, tembea kilevi levi. Hasatende kilevi levi, cheza kilevi levi. Sitaki kampani,
kampani.
Kwenye pesa zangu silete utani,
utani.
Weta, leta mezani,
mezani.
Kisha leo ndo nipate kihani,
kihani.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba, yumba, eh.
Yumba, kikibidi anzisha na zogo,
yumba, yumba, eh.
Raha ya kulewa uyumbe kidogo,
yumba, yumba, eh.
Kinyimwa kunyumba hamia nyumba ndogo,
yumba, yumba, eh.
Slicer.